Timsaf.com.
Wananitaga bullet, bullet, bongela dingi chumi nyingi.
Adaskumtumba.
Enzizo, kipindi nikaja nkina kuwa kuwa. Mimi na rafiki zangu tulicheza mchezo kombolela. Haino bisho, adi kwenye magofu tunaingia. Hila usombe ngiviche na chora ntamsumbua. Manjo, I love you baby. Hai baby tule sawa, listen to the yoga.
Na mchezo wa zamani nili ucheza Mchezo wa zamani nili ucheza Mbaisho, I love you baby. Hi baby to the sa, the sa to the yona. Hi yona to the sea, Mbaisho.
Mbaisho, I love you baby. Hi baby to the sa, the sa to the yona.
Baisho, I love you baby. Hi baby to the sa, the sa to the yona. Hi yona to the sea, Mbaisho.
Baisho, I love you baby.
Natamani nirudi zangu toto.
We kwanza nimeumisi mchezo wa kitoto Baisho. Nimeumisi mchezo wa makopo kariyako. Nimeumisi mchezo wa kitoto kutenga ulimbo. Nimeumisi mchezo wa kitoto kupika kwenye vikopo.
Baisho, I love you baby. Hi baby to the star, the sun to the moon. Hey, I do this in Baisho.
Na mchezo wa zamani nili ucheza Baisho, I love you baby. Hi baby to the sun to the yona. Hi yona to the sea, Baisho.
Baisho, I love you baby. Hi baby to the sun to the yona. Hi yona to the sea, Baisho.
Baisho, I love you baby. Hi baby to the sun to the yona. Hi yona to the sea, Baisho.
Baisho, I love you baby.
We jump up, mama, rikiti ma.
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 Aya tebele 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 mrenda u. Aya tebele 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 bamia. Tebele mrenda u. Aya tebele 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 bamia. Aya tena bamia, kula tena bamia. Ilo wapu bamia, unalitaka bamia. Tebele 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 mrenda u. Aya tebele 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 bamia. Aha, ah, tupinyingi apa. Simulitaka nimbe. Na imba wakau, kazi munayo. Mwenda mwapelo tele mwakongo. Ashi.
Download kupitia latimsafi.com kupata nyimbo mpya.